Naona sasa tutatumia wakati mwingi sana mwingine tutataka kupeana nafasi kwa watu kadhaa ili waweze kuimba hapa mbele.
So you would like to be opportunity to have you guys to sing for us.
Na Mungu atakubariki sana.
It's not ready yet.
Kwa kitu cha kuwa watu wa Highlands uko juu.